Bani Music.
Watoto Msimbazi. Waite. Wanangu Simba, 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 Simba.
Nasema pom poli 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 pom pom poli poli.
Kama ote.
Pom 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 poli pom pom poli poli.
Kama ote.
Naisha boy Maki Zube.
Kama unaipenda Simba, piga kelele kidogo. Wekundu wa Msimbazi, piga kelele kidogo. Kama unaipenda Simba, piga makofi kidogo.